mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro vya inogenekerezo rya 2019 ukwezi kwa 12 muri 2019 mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika turi no kuruga rwa internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube navyo ni vewa radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremesheje na Jewe Diane ni nahazwe. Muti twabateguriye iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza kwari dusangira ijambo. Nongere ndabahikaze amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda aho nyagihugu baba mu micungararo y'uruganda rwa Simegwa rutunganya isima mu karere ka Rusizi batakamba bavuga ko babangamiwe n'imashini z'ugo ruganda zibabomorera amazu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko haheze imyaka hafi ne ico kibazo bagituye abategetsi ariko kugera ino saha atakirakorwa. Inkuru ya mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Mu murenge wa Muganza mu nkengero z'uruganda rwa Simerwa bavuga ko kuva mu mwaka w'2016 ubwo imashini nshya z'urwo ruganda zatangiraga gukora aho rwari rumaze kwagura imbago zarwo aribwo batangiye guhura n'izo ngorane zo kwangirika kw'inzu zabo. Umushyitsi uterwa n'izo mashini akaba ariwo batunga agatoki ku kuba nyirabayazana w'isenyuka ry'izo nzu.
Uruganda iyo habaye nijoro guhera saa yine rwatsa imashini mu buryo bukabije. Hano inzu amazu yacu agatigita nta muntu ugitaka ngo atabarwe kuko mugenzi we ntashobora kumwumva. Tukibazanye nimba mu Rwanda nta karengane kakirimo umuntu wese agomba kurenganurwa kwicyo uruganda rwo ruturenganyije mu Rwanda.
Imashini zabo zatangiye kunsenyagurira inzu mbibabwiye nta kintu bigeze babikoraho. Umutwe wa mbere uragwa n'uwa kabiri uragwa. Ubwo nibwo nakoraga ibishoboka byose ndisanurira imitwe y'imbere yaguye n'ubundi rwongera bubomagura burundi ruhande rw'inzu. Urwo rundi ruhande rw'inzu rumamaze kubomagurika nibwo nageraga ndabibabwira baraza barahagera bahageze nta kintu babikozeho.
Uruganda ruraruhinda inzu zikarara zitigita zirasatagurika kubera ko inzu yanjye n'ibigingi ngiye birarabyibomagura bikagwa aho ndyama.
Abagerwaho cyane n'ingaruka z'umushyitsi w'imashini zasimirwa n'abatuye hanini mu midugudu ya Nyenyeri na Kabarore mu kagari ka Shara mu murenge wa Muganza. Aba bavuga ko bagiye batumizwa mu nama ngo baganire n'ubuyobozi bw'uruganda ariko izo ntacyo zatanze kuko ahubwo zarangiraga aribo biswa abanzi biterambere kubwo kugaragaza ibibazo rubateza.
Bageze badutumaho tujya mu nama muri Semerwa bagiye kutubwira abahagarariye uruganda aratubwira ngo twebwe abantu muri nyenyeri ngo turinjije cyane ngo tugumye twerekana ibibazo ngo dushaka ngamafaranga ngo dutashaka guturana n'uruganda. Uruganda twaradusanze ntabwo twegeze twangiriza uruganda pe ahubwo twebwe uruganda rukutwangiriza.
Bongeye gutumiza inama muri Simerwa batumira abaturage batuye mu mudugudu nabo mu mudugudu wa Kabarore baravuga ngo abaturage batuye muri iyi midugudu bagomba guturana na Simerwa ku kibi n'icyiza niba tutashaka kwanga iterambere. Ntabwo twanze iterambere kubura uruganda ruraha ni iby'agaciro kuri twebwe ariko nanone natwe hari ibyo duhomba nk'iyi nzu yanjye igihe izaba yamaze gusenyuka kugira ngo nzongere kubona indi ni ikintu kitanyoroheye mu bushobozi bwanjye.
Iyo witegereje inzu z'aba baturage ubona ko zigaragaza ibimenyetso byo kwangirika nko kwiyasa zigacikamo hagati mu nkuta. Aha harimo n'iz'imitutu yagutse ku buryo iyo uzirimo imbere ubureba hanze. Aba rero bakagaragaza impungenge ko zishobora kubagwirana cyane cyane muri ibi bihe by'imvura nyinshi.
Ndaryama nkajya numva ibinombore biri kugwa n'ikibambazi kikaba cyangwa nge mfite ubwoba bukabije kubera ko ndi no mu nzu ngenyine n'umwana w'uruhinja urabona n'ikibazo.
Ubwoba ndabufite cyane kuko njya ndyama nkumva ko nshobora kubyuka abaturage batabara basanga napfuye kuko urabona yarangije gushira kandi yarangije kwangira.
Bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi kubatabara kuko inshuro zose bagaragarije Simerwa iki kibazo yewe n'inzego z'ibanze nta muti cyabonye.
Ubuyobozi ni buze bugere kuri tere burebe iki kibazo tuvuga buri gihe kuko kuhera muri 2016 tugaragaza iki kibazo twandikiye akarere twandikiye Simerwa ubwayo umurenge urabizi noneho twandikiye n'intara kugira ngo tugaragaze akarengane twe dufite leta izi turenganure rwose.
Abana mu ishuri ntabwo bize neza bakoze ibizamini batumva neza kubera ikibazo cy'umutingito n'urusaku. Mwadukore ubuvugizi kugira ngo byibuze bari uburyo baturwanaho
mwakagombye kurebera hamwe mukaturenganura rwose hamwe na leta y'u Rwanda cyane cyane ko ari leta y'u Rwanda ari umubyeyi yakagombye kutubereka dushyirira mu gaciro ikareba igikwiriye ku mwana w'umunyarwanda.
Ishuri rya Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa Simerwa kuri iki kibazo ariko ntibyadukundira. Icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zo zivuga ko iyo abaturiye uruganda bahuye n'ibibazo, ubuyobozi bwarwo bubasanira cyangwa bukabubakira. Bwana Kayumba Ephrem ayobora Rusizi.
Mu minsi yashize abaturage bagize ibibazo bimaze kugaragara, Simerwa irabubakira, ndetse iyo tubirebye twe tubona ko hanabayemo assistance sociale cyangwa se ubufasha, kuko babubakiye amazu, babaha ibikoresho byo mu nzu bifite agaciro karuta imitungo yari afite aho ngaho. Rero n'ubundi tubunyaganira na Simerwa kugira ngo umuturage wese wagira ikibazo atube twagira uko tumufasha, aho kugira umuntu uba victime wo kuba Simerwa ihari. Kandi ubundi mu by'ukuri Simerwa Ruganda tubona ko rufasha aba Nyarusizi by'umwihariko abatuye mu kibaya cya Bugarama, cyane cyane muri kubera gutanga akazi.
Icyakora ku ruhande rw'aba baturage bavuga ko muri uko gusana hagiye hatoranywa inzu nke, izindi zirasigara ku mpamvu badasobanukirwa. Uretse ko kuri bamwe uku gusana ubwabyo nabyo bidatanga umuti urambye ku bibazo baterwa no kuba batuye hafi ya Simerwa.
Meza ko haba sinzi rero niba inzu bari gusanura zubatse mu buryo bwa beto ku buryo bukomeye, ku buryo rwa rusaku rutazagera ku muturage uri mu iyo nzu bari gusanura, cyangwa rya vumbi ritazabasha kugera ku muturage basanuriye cyangwa se uwo mutingito.
Ingorane aba baturanyi basimerwa bavuga ko ibatera ziri mu byiciro bitandukanye, kuva ku isima itumukira mu ngo zabo bavuga ko itera bamwe indwara z'ubuhumekero, urusaku ruterwa n'imashini zikora iyo sima. Ariko icyo bagaragaza ko gihangayikishije kuruta ni umushyitsi utigisamazu hafi kuyabasenyera hejuru. Abo bemeza ko hari ibarura Simerwa yigeze gukora ifatanyije n'inzego z'ibanze, ahandikwaga abatuye mu mbago z'urwo ruganda bashobora kugerwaho n'ingaruka kurusha abandi, ku buryo bibwiraga ko ibyo bibazo bigiye kubonerwa umuti urambye. Ariko na n'ubu nta kirakorwa, imyaka hafi itatu irashize. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye. Muri Repubulika ya Demokarasiya ko naho impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cyo kutaronka amazi meza. Ni ikibazo catewe n'amatwiyo yononywe n'imvura imaze iminsi rwa muri ico gihugu. Idonido na mugenzi wacu Vedaste Ngabo akora muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zibo muri site ya Rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi, kuko zari zisanzwe ku mugezi wa Rusenda. Usanga abana n'abagore bari kuvoma amazi mabi kubera kubura uko bagira. Yarakoze Francine twamusanze ku mugezi wa Rusenda ari kuvoma.
Kibazo cy'amazi iyo tuyavomye abantu usanga ariko barayavuruga, mara hagatemba mu bintu bimeze nabi, nyene ibintu byishye, nyene amazi ugasanga na amazi mabi, tukakoresha nyene amazi mabi atameze neza. Iyo tuyanyoye turindira yakabanza gatonganuka hanyuma tukabona kunwa, mugabo ntiyatumerera neza mu mubiri.
Sibomana Odasi ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mingora abahizi ku mpunzi z'Abarundi ziba muri site ya Rurinda.
Ni ikibazo cy'amazi kiracyeye kiraturengeye, kuko twebwe bamwe bamwe tutakishoboye tuvoma Rusenda, kandi Rusenda ni ingwara. Abafese utugara baragenda mu Rusenda iyo hakurya bakazana induze y'amazi y'ibombo bakanywa. Twebwe natwe tutishoboye tutagira amagara, ni Rusenda tunywa nta yindi. Nategeye bakidufashe mwadukorera amazi ameza.
Kubera ubukene bw'amazi buri muri village ya 33, 34, 35 na 39 ndetse na 40, abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda bavuga yuko bafite impungenge z'indwara bagenda bandura bitewe no gukoresha amazi mabi. Zabibushukuru na bakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda.
Tura n'ibibazo by'indwara, hari abagwara gucibwamo kubera amazi na macafu. Urabona uruzi rurafise imyanda, amabyi barameseramo, isabuni bakamesuriramo. Ugiye kuvoma ukasanga imyanda yuzuye, kandi n'ubuyoka bwinshi buba mu mazi. Abana kunywa ya mazi bakafata n'indwara yo kucibwamo.
Mukora iki kugira ngo mubone amazi yo kunywa none?
Ababishoboye banira ibinini bakashyira mu mabido, tukabura kuronka amazi yo kunywa meza. Nahatari uko tubinywa nyene gutyo, tufashe indwara yo kucibwamo tukajya kwa muganga.
Ese ni ku buyobozi bw'inkambi buvuga kuri iki kibazo cy'amazi kiri mu Rurinda. Ijwi rya Amerika ryavugishije Emmanuel Ntirampe ba umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda.
Ikibazo cy'amazi yo mu Rurinda gisa n'icyatunaniye, kuko iyo tugishikirije abantu ba adesi aribo bakurikirana ico kibazo cy'amazi ngaha mu ikambi, batubwira ko bagerageza iminsi yose ariko nabo bafise ikibazo citiyo ikunda guhura n'amazi yo yuzuye uruzi rwa Rusenda, ruca ruyikora ko igasha ifungukaho bayungiye bigatuma amazi adashaka gushika mu Rurinda. Ni kuri ubwo rero urumva twe tuguma dusaba kugira ngo turabe ukuntu byoshoboka icyo kibazo cyo mu Rurinda naho nyine gishobore kuba coshoboka ingorane zihere. Haseri rero uyu munsi yatubwiye ko bagomba bakubitange iyo bishoboka byose kugira ngo barabe ko ikibazo gisanzwe kiri mu matongo y'abakongomani, aho iryo tiyo rica ko hokogwi barabara iryo barabara naryo rero rikaba ryoza konona iyo mirima yabanda rico catumye bene mirima batemera
subwa mbere iki kibazo cyo kubura amazi kivugwa muri site ya Rurinda ahubwo n'umwaka ushize amazi y'umugezi wa Rusenda yaruzuye bitewe n'imvura atwara amatiya huza site ya Rusenda na site ya Rurinda Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
Barakoze amenyesha makuru bacu kuri ayo makuru badutorokanirije ndayibutse ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
turabasuje nchuti bakunzi b'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3 FM by'umwihariko mwe bakunzi b'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufeko wifashisha itangazamakuru ugamije kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nge mwumva kuri mikro nitwishimwe Honore ariko si ninge nyine ndi kumwe na mugenzi wanje
Marie Claire Singizwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyanone ikiganiro ngaruka kwese kigaruka ku burenganzira bwa muntu aho kuri inshuro tuganira ku burenganzira ku mutungo Ingingo ya 34 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa ndetse n'ingingo ya 17 mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu Rwanda rwashyizeho umukono mu 1948 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite nta ukwiye kumwambura binyuranyije n'amategeko Kuri uyu munsi turaganira kuri gahunda iherutse gutangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali uvuga ko giye gutangira gufatira ibibanza bimaze imyaka igera kuri 3 bitabyajwe umusaruro ndetse n'inyubako zadindiye Iyi gahunda ariko ntiyavuzweho rumwe n'abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abaturage bo mu mujyi wa Kigali imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu abanyamategeko n'abandi nk'uko tuza kubyumva ku buryo burambuye muri iki kiganiro Iki kiganiro gihagarariwe na Nige na Roger naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma
Muri iki kiganiro turumva icyo bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali batekereza kuri iyi gahunda turumva kandi icyo Maitre Habimana Pio umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ryigisha amategeko akaba n'umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu Rwanda ku musozo w'iki kiganiro turumva ikimpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado yiteguye gukora kuri iyi gahunda kugira ngo uburenganzira bwa muntu ku mutungo we bwubahirizwe mu kiganiro ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buherutse guhitangaza amakuru kwa 11 gushyinga uyu mwaka bwavuze ko bugiye gutangira gufatira ibibanza bimaze igihe bidakoreshwa ndetse n'inyubako zadindiye mu rwego rwo kunoza isuku y'umujyi no gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'ingingo ya 58 y'itegeko rigenga ubutaka ivuga ko ubutaka bushobora kwamburwa nyirabwo ari ubu ni mu mbago z'umujyi kandi bukabumaze imyaka igera kuri 3 ikurikiranye budakoreshwa ku nzu zadindiye itegeko rivuga ko iyi maze imyaka igera kuri 2 itubakwa kandi na nyirayo atagaragara ifatwa nkaho yayitaye Umuyobozi wungirije mu mujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dr. Nsabimana Ernest avuga ko ibi bigiye gutangira kubahirizwa mu rwego rwo kugira umujyi ukeye kandi iki cyemezo kitareba umuturage gusa kwa ahubwo kinareba ibibanza bya leta biherereye aho iri tegeko rireba uyu muyobozi akomeza avuga ko ibibanza bidakoreshwa ndetse n'inyubako zadindiye usanga byarahindutse indiri y'ibisambo Umuyobozi w'ishami ry'imiturire n'imitunganyirize w'umujyi wa Kigali, Engineer Mugisha Fred, wavuga ko hafashwe umwanzuro mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'iri tegeko ku bibanze n'ubutaka bitabyazwa umusaruro. Umujyi wa Kigali ugaragaza ko muri rusange ibibanze 50 ari byo bitabyazwa umusaruro, aho ibisaga 20 muri byo ngo biri mu murongo utukura. Bivuze ko ari byo bizatangirirwaho kwamburwa bene ibyo
Honore reka twibutse abaduteze amatwi ko nabo bashobora kugira uruhare muri iki kiganiro yifashishije ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa aho batwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728282 cyangwa se kuri 0788581411. Iyi nimero kandi banayifashisha baduha ibitekerezo byabo kuri WhatsApp. Badusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube, aho bajya hashakishirizwa bakandikamo Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, maze bakadusangiza ibitekerezo byabo. Honore rero mu gihe ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ibi, abaturage nabo ngo bafite icyo batekereza kuri iyi gahunda. Reka twumve icyo abaturage bo mu mujyi wa Kigali baganiriye na mugenzi wacu David Hitimana, batekereza ko cyakorwa kugira ngo umuturage atamburwe ubutaka bwe, turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro.
Njye uko mbyumva numva bagakwiriye kumwubakira ahubwo kubera ko nyine abayarabuze ubushobozi bakamufasha nyine bakamwubakira kugira ngo bamwambure na hahandi yari afite kandi wenda hari igihe cyari kuzagera akabona uburyo akahubaka numva bamufasha nyira bakamutera inkunga akubaka
ubundi nk'abaturage ba rubanda rugufi niko navuga kuko burya bavuga ngo iyo gihugu kigizwe n'abaturage iryo terambere ntabwo ryageraho umuturage ashonje kandi igihugu kirashaka iterambere ryihuta sibyo kandi uwakagejeje igihugu ku iterambere ni umuturage ubwo hazaba abakuru abatoya bajye hasi ntabwo urumva ko byibuze nimba batwatse ahantu batujyana ahandi bahaturekere bavuga ati nimba mufite ubushobozi bwo kubaka aha nimuhagume noneho kandi naho batwatse baduhe inyishyu yaho ihakwiriye sibyo
njye ndumva umuntu abaye yarabashije kugura ikibanza yacyubakira igihe ashakiye kuko ushobora kubona ubushobozi uyu munsi bwo kugura icyo kibanza ugashaka ubushobozi bwo kucyubaka ubwo rero kiramutse kimaze nk'icyo gihe kitarubakwa ndumva icyo leta yakora yamufasha icyo kibanza kikubakwa aho kugira ngo bakimwambure ndumva leta ahubwo yakagombye kureba ba rubanda rugufiya bakabafasha bagomba kubafasha aho kugira ngo umuntu anyagwe n'ibyo yari afite urumva ko ntaho twaba tujya ahubwo bagashatse uburyo kibafasha umuntu
ahubwo ikiza nuko benda batuvuganira bakareba uko ukundi kuntu babigenza ariko kwamburwa ikibanza si wo muti ahubwo bakagombye kudutekereza wenda bagashyira andi mabwiriza wenda se iba ari umusoro bacyuriza ariko bakawushyira ariko aho kugira ngo bacyambure umuntu
none gukura gufata bakabyaka umuntu nta kintu waba mukoreye kuko baba yananiwe kucyubaka niba yamuvana se azabahati nta bundi buzima waba umuhaye ahubwo byakabaye kuba wabasha kumufasha ukamenya uburyo abayeho ukamenya impamvu yatumye atabasha kucyubaka ukabamufasha akacyubaka ahubwo akacyususa bikaba aho ngaho kereke ahubwo yashyiraho imisoro agabaga umuntu akaba yabasha gusohera aho hantu ariko nanone ndetse n'umwambura nimba ubu none aha ngaha babashije kumwambura icyo kibanza yari afite kandi n'ubundi mu buzima yarabayeho ari ikibazo azaba hate kandi icyo kibanza yari afite yashingiye ubu none aha ngaha azabasha kuba abaye hate
arakoze cyane mugenzi wacu David tunashimira aba baturage ku ruhare bagize muri iki kiganiro saba baturage gusa bagaragaza kutanyurwa n'iri tegeko kuko n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba n'inzobere mu by'amategeko Maitre Habimana Pio avuga ko hari uburyo amategeko yuzuzanya n'izindi nzego ku buryo batacicika ibishobora kubangamira itegeko rihatsa yandi ari ryo tegeko nshinga ari naho ahera asaba inzego bireba kujya zita cyane kukumva ibitekerezo by'abaturage aho gusa n'ababibatura hejuru ibishobora kubagora reka tumwumve turagaruka mu kanya
kubera ko itegeko nshinga niyo tegeko riruta andi mategeko ariyo yose n'itegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga nta gaciro riba rifite ingingo iyi n'iyi agaca kanaka kanyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo iyi n'iyi biba bigomba kuba presi ntabwo bitwara gushyo mu kigali aha byumvikane ko ntabwo ari amarangamutima ye ashingiraho ngo avuge ngo iri tegeko ndabona ritari ryiza oya ahubwo ni ukuvuga ngo iri tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga ni nacyo urukiko rusuzuma ariko mu busanzwe mu rwego rw'imitegekere y'igihugu habamo inzego eshatu zitandukanye habamo urwego nyubahiriza tegeko urwego nshinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza itegeko nshinga ryacu rivuga ko izo nzego ko zitandukanye ariko nanone ko zuzuzanya kuvuga ko zuzuzanya ni ukuvuga ngo ntabwo rumwe rukora ku buryo butandukanye n'urundi iyo rumwe hari rutandukiriye urundi rushobora kuba rwarugarura ku murongo so ni muri urwo rwego rero no mu mategeko yacu y'u Rwanda hateganyijwe ko mu gihe inteko ishinga amategeko yabashyizeho itegeko ariko umuntu wese ubifitemo inyungu akabona ko iryo tegeko swat itegeko ingingo yayo cyangwa se n'agace k'ingingo rishobora kuba hari icyo ribangamiyeho andi mategeko ashobora kuba yabiregera ariko icyo nasaba by'umwihariko ni uko iyo etape iyo step yo kumva ibitekerezo by'abantu yazajya ihabwa agaciro gakomeye cyane ahubwo njye nk'umunyamategeko navuga ngo si kuko iriya misoro inyuranyije n'itegeko nshinga ari nacyo cyarezwe ari nacyo cyasuzumwe n'urukiko njye nk'umunyamategeko rero hari uko urukiko rwabibonye ingingo rwemeye ko zitanyuranyije n'itegeko nshinga n'ingingo rwabonye ko inyuranyije n'itegeko nshinga njye nk'umunyamategeko y'urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma ni ukuvuga ngo inzira zose zaba izo kujurira zaba izo kugira gute zose zubahirijwe urwo rubanza ruba ari rwiza kuko ruba rugomba gushyirwa mu bikorwa kuba urukiko rwarafashe iki cyemezo ubwo nemeranya n'icyemezo cyafashwe n'urukiko ni ukuba izo ngingo zaregewe hari izagiye zivaho kuko impungenge ziyo ziba umuntu aravuga ati ese niba itegeko rivuga ko ubutaka butubatse usoro umusoro bukubye kabiri ahongeraho ijana ku ijana ati izuri ya muntu ntazabura umusoro ntabwo mpamya ko leta ishobora gufata icyemezo igambire kurenganya abaturage mu itegeko ubutaka ni umurage rusange w'abanyarwanda turi uyu munsi tubifiteho uburenganzira ariko n'abazadukomokaho ejo bagufite ubanuwe bihagije ugasanga wende icyemezo kiraje kituye ku muntu ariko kubyo abayasobanuriwe ashobora kuba yabyumva
turamushimiye cyane Metro Pio Habimana
Mataru Gustavo Chane, Urupur Gumemera, Uchiraba Gomima, Savasama, Tidusinda Diva, Yutizin, Tuitamo,
Marcos de Chani, Wanga Bioma, the canoe not quite came into watch, Kister Wicheza, and together we take his Umasikum Giraho, Motigan Rotum Muns, Tragarukamukani. Kristera tugwaye ikaze.
Murakoze kumi ikaze rero mwe mudukurikiye kuri insanganyamatsiko hari abakunzi b'ikiganiro bamaze kugira icyo babivugaho. Banyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785781411. Twihuse Ezekiel uherere mu karere ka Rusizi aravuga kabona ari akarengane gakabije cyane. Kuba umuntu yakwamburwa ikibanza mu gihe afite impamvu runaka zatuma atacyubaka cyangwa ngo arangize inyubako. Naho Uwiringiye Imana Jean-Claude uherere mu karere ka Muhanga aravuga ko kuri iyo nsanganyamatsiko umuntu yubatse inzu ikamunanira atayamburwa. Atahubwo yafashwa akagirwa inama y'uburyo yakwegera amabanki akamufasha akabona inguzanyo akayubaka akayuzuza ati nuko nabyumvaga. Kabera Emmanuel aravuga ko insanganyamatsiko ari nziza cyane. Atari ko bibaye byiza leta yasobanura neza iby'iyo ngingo ya 34 ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogirwa.
Warakoze cyane Kristera, genda usome ku mazi turasubira mu kanya utugezaho ibitekerezo byatanzwe n'abakunzi bacu mu kiganiro cy'ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Claire rero reka nino dukomereze mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado ivuga ko yiteguye kuregera urukiko kuko isanga iyi gahunda inyuranyije n'amahame agenga uburenganzira bwa muntu kandi ikaba inanyuranya n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ku mutungo wa muntu. Ni mu kiganiro kigufi wagiranye n'umuhuzabikorwa w'impuzamiryango Evariste Murwanashyaka. Reka tucyumve turagaruka mu kanya.
Bwana Evariste Murwanashyaka, tubahaye ikaze mu kiganiro ejo, ikiganiro ngaruka kwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu, aho kuri iyi nshuro turi kuganira ku burenganzira ku mutungo, kuri bwa burenganzira bw'umuturage ku mutungo. Umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko ugiye gutangira kwambura ubutaka, kwambura imitungo yamaze igihe kigera ku myaka 3 idakoreshwa na banyirayo ikayibaye ubutaka bwite bwa leta. Mwebwe iki ngiki murakivuga hiki?
Murakoze, mu by'ukuri n'ibyo twarabyumvise, ariko kwebwe icyo tukivugaho nuko binyuranyije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu ndetse bikanyuranya n'amategeko menshi yaba itegeko nshinga rivuga umutungo w'umuntu utagomba kuvogerwa ndetse n'itegeko ubwaryo rigenga ubutaka. Umujyi wa Kigali wenda wo mu kubivuga urugushingira kubiri mu itegeko, ariko naho gashingira ku itegeko naryo ririmo ibibazo. Mugororo kintu numva twebwemere na mbere nk'abantu uburenganzira bwa muntu binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu burano mu mahame mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu ntago byemeye ko umuntu umutungo w'uvogerwa. Kuba ibyo byose rero binyuranya binavuguruzanya, umujyi wa Kigali twumva wari ukwiye kwitonda ku mbere y'uko ufata iki cyemezo, abantu bakabanza bakaganira kuri izo ngingo z'amategeko cyangwa abaturage bakabanza bakabisobanurirwa bakazumva.
Ese mwebwe nk'umuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mwiteguye gukora iki mu gihe umujyi wa Kigali waba utangiye gushyira mu bikorwa ibyo urimo uvuga?
Mbere na mbere kwa ikintu tugiye gukora, mbere na mbere tugiye kubanza dusengure rino tegeko neza rigenga ubutaka, noneho turihuze n'iby'itegeko nshinga rivuga, noneho tube twatanga inama y'ibigomba gukorwa yaba umujyi wa Kigali yaba kuba twanaregera urukiko ko zinangingo zivanwe mu arira tegeko kuko zihabanye n'itegeko nshinga. Byose twareba icyo gukora, abanyamategeko bacu ngo tuzicara turebe icyo gukora. Ikindi cya kabiri nuko nanone nk'uko rira tegeko navuze ryo muri 2013 rivuga rira tegeko rigenga ubutaka, avugamo yuko iyo gihe umuntu afite impamvu zumvikana atamburwa ubutaka bwiwe, nabwo byarebwa kuko hari ikintu cy'ingenzi kiriho nuvuga ngo bano bantu ntago harimo abatarubatse cyangwa badakoresha ibyo bibanza byabo, kubera yuko igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali kigumanda kubanda kwemezwa, none abantu bakamenya ngo hano hateganyijwe iki kugira ngo batazubaka bamara kubaka imitungo yabo bakaza bakabasenyera kubera yuko batakurikije igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Kandi tukumva yuko kwaganira n'umujyi wa Kigali tukareba niba iyo myaka 3 bavuga nubwo wenda ari mu itegeko yabarwa hashingiye igihe igishushanyo mbonera cyemererwe n'ibishushanyo mbonera kitaremerwa cyangwa kiri kuvugurwa ntago kwa kabana imitungo ngo ntibayikoresheje kandi batazi mu byukuri icyo bagomba kuyikoresha ubwo rero hari ibintu bibiri hariho kuganira n'umujyi wa Kigali tugatanga inama z'icyakorwa cyangwa se tukaba twasesengura itegeko tukariregera mu rukiko
turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga ndagira ngo mugire icyo mwizeze umuturage uteze ikiganiro ejo amatwi muri aka kanya
icyo tubijeje nuko iteka duharanira ku burenganzira bwa muntu bwubahirizwa ntitwatezuka gukora ubuvugizi ku bibazo bafite tugiye kubakorera ubuvugizi tugiye gusesengura itegeko turebe niba twariregera mu rukiko ko izo ngingo zavanwaho kandi dukore n'ubuvugizi mu mujyi wa Kigali ko bigomba gukorwa byubahirije uburenganzira bwa muntu kandi byubahirije ibikubiye mu itegeko nshinga ndetse no muri iryo tegeko navuze rifite ingingo ebyiri zivuguruzanya
turabashimiye cyane
murakoza cyane
arakoze cyane Evariste mu Rwanashyaka umpuzabikorwa w'imishinga y'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado aho yagarutse ku kintu cyo kuvuga ko biteguye kugirana ibiganiro n'umujyi wa Kigali kugira ngo igahunda ikorwe hadahutajwe umuturage ariko kandi ngo baniteguye kuregera urukiko rw'ikirenga kuko basanga mu mategeko umujyi wa Kigali uvuga kusingiraho na yarimo ibibazo ubwayo asa navuguruzanye none ndabona turi kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko reka duhikaze nanone mugenzi wacu Christe Uwicyeza atugezeho ibitekerezo byatanzwe n'abakunzi b'ikiganiro ejo ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagaruka ku burenganzira bwo guhitamo umusabana turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro nk'uko bisanzwe bakunzi b'ikiganiro ejo tubategurira ikiganiro ngaruka kwezi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana aho twibazaga tutese mubona ari iki gitera imwe mu miryango guhitiramo abana babo abo bazashakana twihuse Agnes uherereye Kimisagara avuga ko abana bafite uburenganzira bwo guhitamo uwo bazabana bifuza na Haruberi uherereye mu karere ka Kamonyi avuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo uwo bakundana dukomeza niyo nkuru Patrick uherereye mu karere ka Muhanga yunze mu Gyarbe avuga ko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo uwashaka. Mutesi uherereye mu karere ka Gasabo yagize ati "Nkunda ikiganiro ejo." Naho kuri iyo nsanganyamatsiko umukobwa cyangwa umusore ukwije imyaka y'ubukure ni ngombwa kwihitiramo uwashaka bakibanira mu mahoro. Nawe Ishteni uherereye mu karere ka Karungi yagize ati "Nta mubyeyi ukwiriye guhitiramo umwana we atamugishije inama." Uyu nawe ntiyatwibwiye gusa aravuga ko byamubayeho aho yahatiwe kubana n'umukobwa atakundaga. Ati nyuma yaho yafashe icyemezo abana n'uwo yakunze ariko mu muryango babagize ibicibwa. Dukomereze ku butumwa bwa Muhoza Elsa ati muraho bari mu beza dukunda mirereye muri Ngoma ati nange byambayeho aho mama wanjye yanzu uwo nakundaga aho byamviriyemo kumuhunga ati yanzaniraga uwo ngomba gukundana nawe yasoje ubutumwa bwe avuga ko ababyeyi bamwe bafite ubwikunde no gushaka ibintu bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa twari dufite bwa rubu ariko mwakomeza mukabwuhiriza tukazabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha
turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yuko dusohoka muri studio reka tubanze twibutse ko twaganiraga ku burenganzira bwa muntu ku mutungo we twumva ibitekerezo by'abantu batandukanye ku bijyanye n'icyakorwa kugira ngo uburenganzira bw'umuturage ku mutungo we bwubahirizwe muri gahunda iherutse gutangazwa n'umujyi wa Kigali uvuga ko ugiye gutangira gufatira ibibanza n'inyubako zadindiye bimaze igihe kigera ku myaka itatu bitabyazwa umusaruro na ba nyirabyo mu rwego rwo kurushaho kunoza isuku mu mujyi wa Kigali mu kiganiro cya none twumvisemo icyo abaturage bifuza ko cyakorwa kugira ngo umuturage atakwa ubutaka bwe twumvise kandi icy'umunyamategeko Habimana Piyo avuga kuri ingingo ndetse n'icy'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado ivuga ko yiteguye kuregera urukiko rw'ikirenga kuko isanga harimo kuvuguruzanya n'icy'itegeko nshinga riteganya kuko mu ngingo yaryo ya 34 rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogererwa adakwiye kwamburwa mu buryo bunyuranyije n'itegeko cyuti bakunze ibikiganiro ejo turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Niyigena Roger Mizero Crispe yari kubanga bw'ibyuma naho nge wakibagijeho nitwa Ishimwe Honore mfatanyije na mugenzi wanjye
Marie Claire Singizwe turabifuriza kugubwa neza no gukomeza kunogerwa na gahunda ya Radijwi rya Amerika yabateguriye
Ishu rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahazuye mari mwazindukanye kuri mikro na Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi y'ibiganiro vyacu tubike banure tuyipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Ntitubasize mwenyene, tubasigaranye na bagenzi bacu mu kiganiro dusanga.